Yeah.
Randu.
Yeah. Chill up. Boy. It ain't over. Aye. Look. You read what you sold. Me na taka eat some more. Kama kuna deal in Joe. Atupo kwa before. Save tuna ish kwa goals. Pese lipo, here we go. Mimi na penda kwenda pese lipo. Mambo yako kafi juwene mwiko. Lugha ya pesa mwazo kati mwisho. And that's the reason why mtani wananita mandingo. Leta kazi yoyote na ingiza pesa. Alafu atuzo I ata mwe kinyesha. Sisu enzako toko full babo toko fana pressure. Yetu zimo no babia babo na nchekesha. Kafta cheddar. Kabla ya kwanza na mapenzi laza na cheddar. Kujelezea sana mimi spendi, that's better. Na usombe nipate pesa nyingi ntavo wakera.
Omesela wanangu majita. So kinyonge ukikaza zinajipa. Omesela wanangu majita. Ocha fyangu kumtano ananita. Mandi, 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 mandingo. Mandi, 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 mandingo. Mandi, 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 mandingo. Mandi, 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 mandingo. Mandi.
Hey yo, what's up? Hold on, kabla ya sala money that guapa. Staki shika mo kabla ya kushika do. Shina nne saba, saka hizo pepa, ndona vyo roll. Nainta kama ndingo mtaita, nusu kukaza. Mixa maujanja, uhensa mgoja kwanza. Mpate vidusko, njipige msasa. Wana tumefunzwa na dosari, ndo mana tunapesa mentari. Medula imejaza, mipango ya dolari. Atuishi kwa mazari, punzi ndo mtaji. Ato akikunja, mungu ndo mpaji. Mikazo ndo mradi, staki ufisadi. Sege ilali, nlipe ni sempe, zikisha itikali.
Uku ni lana mzee, bolinka na ndugu na mbwana isee. Gambendo tunamezea nyama mzee. Chupi uneza sema tuko sama. Wiki nzima nisha pambana, fuck the karma. Nyonge mzigoni kinkuta batani kibosi. Cheni kibao ni kipita kwao, tazani jioni sifosi. Robes mbao, afe kipa, afe na beki. Na vikaba kusekiwa deals ni sign na cheki. Saka hizo money niwe kama peti.
Mandi, 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 mandingo. Mandi, 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 mandingo. Mandi, 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 mandingo. Mandi, 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 mandingo.
Lazi chuma jua ni dele na chemsho bongo. Swaga mbovu kodi zangu za miso misondo. Sino bishomu ni niko no songo. Sfati mikumbo na fata michongo. It is what it is na tafta cha kwangu sitaki makombo. Homu ni kuto alisema ga pesas na fata mikondo. Daily studio cooking mambo ya bata mtano ni kuti. Busy mishe stupid na lili ya mapenzi dele vibuti. Lingo the bill for booking nyuma vumbi wauni nduki. Check is njia wavuki kama sio mani nani muti.
Wewe minatukia kustovu watunza misi.
Nini?
Mixa rakati za pimbi, kwetu wa imbi, kwetu wa vimbi Paka leo kushinda njaa bado kwetu ni ushindi, keta ipo kingi. Kama juu ya maji ya soli tembele kumi kwenye anga na pepea wa pinki. Dingi, two girls na ulinzi, gotta give money mana kichwa ina vingi. Batman, wananita kina mandingo, mtani wananita mandingo. Hika isi dingo, sikiza isi njimbo, let up desire zante mbeze kindo. Mwana umetindo, that's right, I'ma get right with you. Zambi zao nazibeba kia Yesu Kristo.
Omasela wanangu majita. So kinyonge ukikaza zinajipa. Omasela wanangu majita. Ocha fyangu kumtani wananita. Mandi, 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 mandingo. Mandi, 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 mandingo.